is the music, baby.
Big things are going, Mami Lou. Buddha boss, bad man. Me and pound this love, Mami Lou.
Surprise.
Smile for me, baby.
Good. Yeah.
Kwanza Mungu kakublesi, baby facey. Umenitoa stressi we. Ende kwa mdala na mosi, tupite moshi, tukatoe mikosi we. Na isi nimetimiza ndoto, kukupata bavu wa kushoto. Fuga baridi we nipe joto, chumbani tukitafuta watoto.
Na isi kama naota moyo wangu naogopa Na isi kama unaogopa Mama sijo kaondoka Nikupeleke ngare naro Kwa mama yake janjaro Nikupeleke ngare naro Tukapande Kilimanjaro
Usisikize mboyoyo za wa maboya Wanaosema na mtamani uoya Na mada kesu na omba ni kuite loya Unitete nisiende kula soya
Yo belagan, kuma number one Unalipaga paga mambo ya uwan Haribu kitan, anunu wagan Tuchane shuka kama namba mashamban
Wengine wana die nyuma umezilila Mejite Samsoni nao jite Delila Jite Samsoni why unahasira Achana na majis nendo vae madera
Yo belagan, kuma number one Unalipaga paga mambo ya uwan Haribu kitan, anunu wagan Tutane shuka kama namba mashamban
so,
Nikupeleke ngare naro Kwa mama yake janjaro Nikupeleke ngare naro Tukapane Kilimanjaro
Woo! Badman pon di king ama milo. Yeah, badman is a the love, yo.